kuranja na mabanyi ibikumi byabaye mu rende batazire ndakunyarose yinde